Rigide nga mnisi ekola kubiulamu itade mvumbu kubantubu na abata wagana kona abaluwada vichwa decheboro utade mkulinya nyonyoko mugwanga okusanga amaze kiseera ekisalira ekyo kubera mu bwawule karantini ngechimbe kirimu okusaasaana. Uganda otwogerera ina abalwadde 11 bakakasibwa okufuna ekirwadde ekya Ebola kuva omuntu asuyasa okusuba omu ekirwadde kino ngaali munansi eggwanga erya DR Congo bwe yazuulibwa. Akwewujenye bominisitule y'olumbuto Dr. Charles Olalo ategeeza nti olukangaga olwabo abatabaganako n'abalwadde lwakwasidde ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa okutambula kw'abantu balimu okukkirizibwa okuva mu Uganda okutwala endwadde mu bitundu by'ensi ebirala. Dr. Olalo agamba nti newankubadde nga abasinga ku bano bamazeyo ennaku 21 ez'okwawulibwa kalantiini bakyalondoolwa mu ngeri y'ekikugu, Daniel Kyabayinza akula okugunjibwa okwalukala mu minisitule y'obulamu ensonga zino yazitubulidde mu Luganda.
Sisi bakiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Ekyomukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde eyasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu abantu bonna bonna be tusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina sigezo radio bati kutambude mu community tusaba tusaka abantu amawulire bo batuseka amawulire amatuufu siga kusasa mazanti amasomero bagagaddewo imanya lockdown ebyawulokoso babiveeko babulire bantu kwekuuma.